mukomeje gutega matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Ed Rwema. Tariki ya 11 y'ukwezi kwa Karindwi ni umunsi nyafurika wahariwe kurwanya ruswa. Uwo munsi wemejwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu mwaka w'2017. Icyo gihe inteko rusange y'uwo muryango yemeje ko umwaka w'2018 uba umwaka wa Afurika wo kurwanya ruswa, ndetse uhabwa insanganyamatsiko igira iti gutsinda urugamba rwo kurwanya ruswa, inzira yo kugera ku mpinduramatwara y'amajyambere arambye. Itangazo dukesha urwego rw'umuvunyi mu Rwanda rivuga ko ubushakashatsi bwatangajwe na Transparency International mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka kuri ruswa bugaragaza ko igihugu cya Nouvelle-Zélande kiza kwisonga mu bihugu birangamwo ruswa nke ku isi n'amanota 89, naho ku rwego rwa Afurika Botswana iza kwisonga n'amanota 61% ku ijana, u Rwanda rwo rukaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 55% mu bihugu birangwamo ruswa nkeya. Ese intambara yo kurwanya ruswa igeze he? Imbogamizi ni izihe? Habuze iki ngo ruswa icike burundu mu bihugu byinshi bigize umugabane wa Afurika? Nibyo tugarukaho mu kiganiro muri Isanga cya none. Umutumirwa wacu ni Bwana Clement Musangabatware, uyu akaba ari umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Musangabatware, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga.
Ndabashimiye kuri uyu mwanya mumpaye kugira ngo tuganire.
Mbere na mbere, kugira ngo umuryango wa Afurika yunze ubumwe ufate umunsi wahariwe kurwanya ruswa, iki cyaba ari ikimenyetso cy'uko ruswa ishobora kuba yaramunze ibihugu bya Afurika?
Icyo navuga ni uko muri Afurika hari ruswa, ariko nanone ntabwo ruswa igaragara ku mugabane wa Afurika gusa. Ruswa iba no mu bihugu byateye imbere, kuko nk'uko mwabivuze dutangira ikiganiro, n'igihugu cya Nouvelle-Zélande kiza ku isonga mu rwego rw'isi mu bihugu birangwamo ruswa nkeya, ifite amanota 89%. Ni ukuvuga ko nabo ntabwo baragera ku ijana ku ijana. Ni ukuvuga ko naho hakiri ruswa, naho bakirwana n'ibibazo bijyanye na ruswa. Ariko rero nanone by'umwihariko wareba Afurika ugasanga dufite intambwe nini tugomba gutera mu rwego rwo gukumira no kurwanya ruswa ku mugabane wacu.
Hanyuma mu bijyanye no kwizihiza uyu munsi wabaye ku munsi w'ejo tariki 11 y'ukwezi kwa Karindwi, hakozwe iki?
Kuri uyu munsi w'itariki ya 11 Nyakanga, twagejeje ku baturarwanda ubutumwa tubabwira ko ruswa ari icyorezo, tubabwira ko bagomba gukumira no kurwanya ruswa bagafatanya n'inzego zibishinzwe. Twabashishikarije ko gukumira no kurwanya ruswa bigomba kuba inshingano ya buri muturarwanda, kubera ko igihugu kirimo ruswa ntabwo gishobora kugera ku iterambere. Igihugu kirimo ruswa ntabwo gishobora kugira umutekano. Igihugu kirimo ruswa ibikorwa remezo ntabwo bishobora kubakwa, kubera ko niyo byubatswe bimara igihe gito bigasenyuka. Tukaba rero dushishikariza abaturage kugira uruhare mu gukumira no kurwanya ruswa batanga amakuru aho bayibonye.
Hanyuma turebye cyangwa se kubijyanye n'uyu munsi nyafurika wahariwe kurwanya ruswa, nk'uko nabivuze icyemezo cy'uko uyu munsi ujyaho cyafashwe mu nama rusange yo mu mwaka w'2017. Uyu mwaka perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari niwe wahawe inshingano zo kuyobora ibikorwa bijyanye no kurwanya ruswa mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Nouakchott mu gihugu cya Ilmoris icyo gihe cya Mauritania. Mumbabarire, iby'ingenzi byaganiriweho muri iyo nama yabereye mu gihugu cya Mauritania muvuga ko bishobora kuba byarabahaye icyizere muri gahunda mufite zo kurwanya ruswa ni nk'ibi?
Ibyaganiriweho mu bijyanye no gukumira no kurwanya ruswa ku mugabane wacu wa Afurika, twavuga cyane cyane nk'ibishingiye kuri ariya masezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agamije gukumira no kurwanya ruswa ku mugabane wacu, harimo nko guteza imbere no kongera imbaraga mu byerekeranye n'ubufatanye hagati y'ibihugu mu bijyanye no gukumira, gutahura, guhana no kurandura ruswa ku mugabane wa Afurika. Hari ugusangira ubumenyi ndetse no guhuza amategeko agamije gukumira no kurwanya ruswa, ari no gukuraho inzitizi zikigaragara mu rwego rw'ubuhahirane, ndetse no gutuma habaho uburyo buboneye bwo gukorera mu mucyo, ndetse no gucunga umutungo w'ibya rubanda, mbese umutungo w'igihugu ugacungwa neza. Abagize abateshutse mu micungire y'umutungo bakabibazwa.
Hanyuma se inzitizi mubona zihari cyangwa se zigihari zituma ibyo mwifuza kugeraho bigerwaho ni nk'izi?
Inzitizi zihari nuko tuvuge hari ko hatariho ubufatanye wenda hagati y'ibihugu byose. Ibyo byose bikaba byaraganiriweho. Mwumvise ko hashyizweho amasezerano y'ubuhahirane ku rwego rwa Afurika, ibihugu biri kugenda biyitabira kandi binayasinya. Ikindi nakubwira tugarutse byonyine gusa kuri aya masezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agamije gukumira no kurwanya ruswa, ibihugu byashyizeho umukono kuri 55 ni 49 ibimaze kohereza icyo twakwita ibimaze gukora ratifikasiyo cyangwa se
kwemeza mu
ya extremadura ratifikasiyo ni 40. Kuba byo ibihugu byose mbese bitarashyira umukono kuri aya masezerano cyangwa se ngo byohereze inyandiko zemeza ko aya masezerano abareba, iyo ni imwe mu mbogamizi ku rwego rwa Afurika. Ariko tugarutse nko ku Rwanda, imbogamizi tubona dufite kugeza ubu ni uko abaturage batanga amakuru bataragera ku kigero twifuza, kuko ubushakashatsi bwakozwe na Transparency International Rwanda Chapter umwaka wa 2017 Rwanda Bribery Index bwatugaragarije ko abafite ubushake bwo gutanga amakuru bageze kuri 15%. Niyo mpamvu tugomba kongera ubukangurambaga mu bijyanye no gushishikariza abaturage gukumira no kurwanya ruswa batanga amakuru aho kuri ruswa aho bayibona.
Hanyuma se icyo batinya kuba uwo mubare ukiri muto cyane, baba batinya ko byabagiraho ingaruka bagize uwo batangaho amakuru cyane cyane mu bijyanye na ruswa?
Hari bamwe bumva ko bitabareba, ikindi nakubwira nuko tugomba kongera imbaraga mu bukangurambaga ndetse n'ubufatanye. Ubu amategeko menshi ari kuvugururwa mu gihugu cyacu, nakubwira nk'itegeko rijyanye n'itangwa ry'amasoko ya leta, itegeko rihana icyaha cya ruswa, hari n'andi mategeko yashyizweho nk'itegeko ryo kugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa, ndetse n'itegeko rirengera abatangamakuru. Izo zose ni ingamba zashyizweho mu rwego rw'amategeko kugira ngo Abanyarwanda bashobore gutinyuka gutanga amakuru, kugira ngo abishoye muri ruswa n'ibindi bifitanye isano nayo bashobore kubihanirwa. Ikindi ni uko tubashishikariza buri gihe ko iyo habaye ruswa hari uyitanze cyangwa se uyakiriye, ingaruka bigera kuri buri muturarwanda wese. Ni nayo mpamvu dusaba buri muturarwanda ko uru rugamba agomba kurugira urwe, ibiharirwe polisi y'igihugu cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa se urwego rw'umuvunyi. Twese tugomba gutahiriza umugozi umwe, tukumva ko uru rugamba rutureba.
Ni gute mumenya ukuri ku makuru mwahawe mu bijyanye na ruswa, kuko ari impungenge z'uko hari abashobora kubeshyira abandi kubera ibibazo bashobora kuba basanzwe bafitanye?
Iyo urebye iri tegeko rirengera abatangamakuru, rifite ingingo zigaragaza zirengera abatangamakuru, ariko harimo n'ingingo zivuga ko itanze amakuru atari yo ubihanirwa. Ikindi, amakuru yose tubonye siko tuyafata nk'ihame cyangwa se nk'ukuri, turongera tugashungura tukareba ishingiro ryayo, tukareba niba ari ukuri.
Mu bijyanye na ruswa wavuze ko hari intambwe nziza u Rwanda rumaze gutera mu bijyanye no kuyirwanya. Ruswa yigaragaza cyane mu bushakashatsi mubanze gukora, igaragara mu buhe buryo?
Urebye ruswa ikunze kugaragara cyane ku baturage iyo basaba serivisi, niho hakunze inzego zitanga serivisi ku baturage nizo zikunze kugaragaramo ruswa cyangwa se mu mitangire y'amasoko ya leta. Ariko tumaze kubona ubushakashatsi bumaze kutugaragariza aho ngaho ko ari icyo gikomeye cyane cya ruswa, ingamba zarafashwe ndetse ibihano biranakazwa. Icyo twavuga ni uko kuri ubu mu gihugu cyacu imitangire ya serivisi hashyizweho ikoranabuhanga. Itangwa ry'amasoko hakoreshwa ikoranabuhanga mu mitangire y'amasoko ya leta ndetse n'itangwa ry'akazi, ndetse no kugira ngo umuturage ashobore kubona serivisi biyambaza urubuga Irembo, aho serivisi ubukeneye ubona ku Irembo ndetse n'ikiguzi igura n'igihe ubonera iyo serivisi. Biriya rero byose hari icyo byagabanyije mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu, niyo mpamvu tugenda dutera intambwe ishimishije.
Bwana Musanga Batware, kuri ibyo bijyanye n'itangwa ry'akazi hakoresheje uburyo bwa interineti cyangwa se kugasaba hakoresheje uburyo bwa interineti, ndibuka mu byumweru nka bibiri cyangwa se bitatu bishize bagaragaje ko nubwo ubwo buryo ari bwiza ariko hakigaragaramo ruswa n'abantu bashaka kubera abandi kugira ngo babone imirimo.
Hari urebye ikibazo twavuga ko wenda byakemutse ijana ku ijana ariko byaragabanutse cyane. Icyo navuga ni uko abashaka akazi ni benshi ugereranyije n'imyanya ihari. Rimwe na rimwe rero hakaba batemera kuko batsinzwe, ariko nanone hashyizweho uburyo bw'ubujurire. Ndaguha nk'urugero, nka biriya bizamini byibazwa abantu bafata amashusho, amajwi n'amashusho igihe abantu bari kubazwa, noneho igihe utishimiye amanota wahawe ya mashusho akaba yasabwa mu rwego rwakoresheje ikizamini cyangwa se ikigo, akongera agasuzumwa n'abandi bantu bigenga badafite n'aho bahuriye nabo babajije mu cyiciro cya mbere, bakareba niba koko harabayemo ruswa. ibyo rero bikaba bitanga icyizere. Ikibazo gihari akenshi ni umubare munini w'abakeneye akazi ndetse n'imyanya iba ari mikeya.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho turimo kuganira ahanini ku munsi nyafurika wahariwe kurwanya ruswa. Ese harakorwa iki mu bihugu bya Afurika kugira ngo ruswa irandurwe burundu? Nibyo umutumirwa wacu Clema Musanga Batware, akaba ari umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa mu Rwanda, arimo kudufasha gusobanura. Ariko dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira ibyo babaza. Theogene wirwe neza. Uri hehe? Ikibazo cyawe?
Ndagira ngo mbanze nshimire umutumirwa ku bisobanuro atanze ku bibazo mwabajije. Ariko hari ibyo numvise hakirimo gusa. Nanone nshimire Leta y'u Rwanda intambwe imaze gutera, irashimishije rwose ugereranije n'ibihugu duturanye. Uburyo tubigendamo turabizi, ariko harimo haracyari urugendo rurerure. Serivisi zitangirwa ku irembo mu by'ukuri ntabwo akenshi ziriya serivisi zitangirwa ku irembo zinatangirwa ruswa urebye. Kuko gusaba irangamuntu, gusaba pasiporo, ibintu utabona ukuntu utangira ruswa, kuko igiciro kirazwi. Nta nubwo haba hariho imirongo yenda ugeranije uvuga ngo watinda wenda umuntu akagusaba ruswa kugira ngo agutambuze. Ariko nk'ibibazo biba mu nzego z'ubutabera, inzego z'ubutabera sinzi ko ruswa ushobora no kuyihandurinda rwose vuba aha. Wenda hari icyizere kuko abantu amategeko ahana ruswa arakomeye, abantu bashobora kuzatinya umuco bakawureka. Ariko uyu munsi biragoye kuba wavuga ko mu nzego z'ubutabera iyo ruswa itakirimo.
Theogene, waduha nk'urugero, waduha nk'urugero kugira ngo umutumirwa agire icyo aheraho agusubiza.
Ndabyibuka hari 2016 yari nigeze gushaka kujya, nari mfitanye ikibazo n'umuntu. Ntabwo byararangiye mu by'ukuri, turaganira. Ntabwo ntekereza no kuzabisubiraho kuko byakemutse mu bundi buryo. Nigeze kujya mu rukiko ahantu ntari buvuge, abana barambwira ngiye gutanga ikirego. Umuntu arambwira ngo ni ngende ngo nzane amafoto y'icyaburanwaga, kuko wari umutungo utimukanwa. Avuga se mu by'ukuri umuntu atanga amafoto y'ikiburanwa ataranatanga n'ikirego ngo cyakirwe? Ewana, ndagomeza ndagerageza. Akambwira uko nagendaga ntasanga ntiyahindutse, akambwira ibyo bigezeho mbivamo ndabireka burundu. Ubu hashize imyaka ngira ngo nk'ibiri byararangiye, ariko byarambabaje cyane icyo gihe. Kandi na n'ubu nubwo umuntu abareba, umuntu hari ibyo abareba no ku bandi bantu, nicyo ngira ngo haracyarimo akabazo izagerageze ibariho yibanda cyane, kuko niho bigaragara ko bishoboka ko yaba isigaye ku rwego rwo hejuru.
Kuko bikozwe nabi
umufungwa ni muri polisi, ariko biragaragara ko urebye nta nk'ikigo gitanga serivisi ya control technique mu Rwanda. Ubu ngubu uvuze ko umupolisi yatwatse ruswa aba umubeshye rwose. Uburyo basigaye batanga serivisi za control technique buri kiriya wenda mu muhanda simbizi neza, ariko anyway hari ibyo umuntu atabura gushima rwose.
Urakoze cyane Theogene. Bwana Musanga Batware, Theogene arasa nk'aho ashima ibyo mumaze kugeraho, ariko akavuga ko hari aho ruswa ikigaragara. Avuze mu bijyanye n'ubutabera, kandi ubutabera kenshi umuntu ajya mu butabera yifuza ko bamurenganura, noneho agiye kurenganurwa noneho agasabwa na ruswa. Ubwo byaba ari ibibazo byiyongereye ku byo yari asanzwe afite. Ibyo ngibyo byo mubivugaho iki?
Ndagira ngo nshimire Theogene ko nawe ashima intambwe u Rwanda rumaze gutera mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu. Ariko tugaragarije imbogamizi zikiri mu butabera. Icyo namubwira ni uko nko ku bijyanye no gutanga ikirego mu nzego z'ubutabera, naho hakoreshwa ikoranabuhanga. Ikindi ni uko abantu bo mu nzego z'ubutabera bagaragaye muri ruswa cyangwa se byafitanye isano nayo ibihano byabo biri hejuru cyane. Ndabaha urugero, iyo usomye nko mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda cyo muri 2012, gutanga indonke cyangwa indi mpano kugira ngo undi murimo, kugira ngo umurimo cyangwa gukoresha ikoresha gitinyiro, umuntu wenda tuvuge undi ufatiwe muri icyo cyaha ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka itatu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri ebyiri kugeza ku icumi z'agaciro k'indonke yatanzwe cyangwa yasezeranijwe. Mu gihe umuntu wo mu nzego z'ubutabera ibihano biba biri hejuru cyane, ndavuga abantu bakora mu nzego z'ubutabera, abashinjacyaha, abavoka n'abandi, ibihano byabo usanga biri hejuru cyane bihanitse ugereranyije n'abandi bantu. Ikindi ni uko bo bari abantu bize amategeko ndetse banayahuguriwe. Iyo usomye tuvuge nanone ntanze nk'urugero nk'ingingo ya 639 igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, ivuga ku byerekeranye no kwaka ruswa bikozwe n'abacamanza, abakemurampaka, abakozi bo mu bucamanza, abashinjacyaha, abapolisi n'abagenzacyaha. Bivuga ko ingingo ivuga ko umucamanza wese cyangwa umukemurampaka ukoze icyaha cya ruswa cyangwa byafitanye isano nayo mu cyemezo yafashe ahanishwa igifungo kuva ku myaka irindwi kugeza ku myaka icumi n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye kuva ku nshuro ebyiri kuzamura. Murumva ko ibihano byabo birihanukiriye cyane ugereranyije n'abandi. Ikindi ni uko mu nzego z'ubutabera hariho ubugenzuzi, haba mu rwego rwa parike hariho ishami rishinzwe ubugenzuzi, ndetse no mu nkiko hariho ishami rishinzwe ubugenzuzi bw'inkiko, ku buryo iyo inama nkuru y'abacamanza yateranye hari abacamanza mujya mwumva ko birukanywe kubera ruswa cyangwa se imikorere mibi. Icyo dusaba abaturage ni uko iyo babonye kankizo bagomba gutanga amakuru n'ibimenyetso kugira ngo abo bantu bafatirwe ibihano bave mu nzego z'ubuyobozi cyangwa se z'ubutabera n'izindi nzego za leta cyangwa se iz'abikorera igihe bagaragayeho ruswa cyangwa se indi mikorere inyuranyije n'amahame igihugu kiba cyariyemeje kugenderaho.
Urakoze cyane Bwana Musanga Batware. Hari Edward Nije imbere watwandikiye agira ati ngwese mwantandukanyiriza ruswa n'ikimenyane
cyane rwose. Ndagira ngo nshimire Edward icyo kibazo abajije. Iyo dusomye igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda ingingo ya 633 aho basobanura ruswa icyo ari cyo, bavuga ko ruswa ari igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwifashisha umwanya, ububasha cyangwa icyubahiro ufite mu rwego rwa leta, mu kigo cya leta cyangwa icyigenga, mu kigo cy'amahanga cyangwa umuryango mpuzamahanga biri mu gihugu, cyangwa ububasha wahawe ku bw'undi murimo uwo ari wo wose, ukabikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko, wiha uha cyangwa se waka indonke cyangwa gukorerwa imirimo mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ruswa kandi tuyifata nk'igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwigwizaho umutungo udashobora gusobanura inkomoko yemewe n'amategeko. Ruswa ni ukwifashisha umwanya ufite, ububasha cyangwa icyubahiro navuze mu gaka ka mbere, kugira ngo uhabwe indonke cyangwa ukorerwe imirimo mu buryo butemewe n'amategeko. Ruswa ni ugutanga cyangwa kwemera gutanga impano yaba y'amafaranga cyangwa indi ndonke kugira ngo hakorwe umurimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyangwa mu rwego rwo kugororera uwakoze uwo murimo cyangwa icyo gikorwa byayikozwe na nyir'ubwite cyangwa binyujijwe ku wundi muntu. Ruswa nanone tuyifata nko gusaba kwakira cyangwa se kwemera kwakira impano yaba y'amafaranga cyangwa indi ndonke kugira ngo hakorwe imirimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa mu rwego rwo kugororerwa kubwo murimo cyangwa igikorwa byaba bikozwe na nyirubwite cyangwa se undi muntu muzi nk'abitwa abakomisiyoneri. Icyo ni cyo gisobanuro cya ruswa. Naho kubyerekeranye n'ikimenyane ni nko kuba wajya nko gutanga akazi ukaba wagaha mwene wanyu cyangwa se wo muturuka hamwe. Ibyo tubyita ibyaha bifitanye isano na ruswa kandi bihanwa kimwe n'icyaha cya ruswa.
Urakoze cyane. Hanyuma se urwego rwanyu mushobora gusabira abantu ibihano bashobora kuba bagaragayeho icyo cyaha cya ruswa?
Ntabwo tubasabira ibihano gusa, ahubwo urwego rw'umuvunyi rufite ububasha busesuye yaba ubwerekeranye n'indi perereza ndetse no gushinja ibyaha bya ruswa iyo byagaragaye ku muntu hari ibimenyetso bifatika. Urwego rw'umuvunyi kandi garutse no ku kibazo cyari cyabajijwe na Theogene, rufite mu bubasha bwarwo gusubiramo urubanza rwaciwe igihe umuntu yamaze kunyura mu nzira zose ziteganijwe n'amategeko, tukaba twasaba ko urwo rubanza rusubirwamo.
Icyo gihe niyo ni igihe mba mwaregewe cyangwa se mwebwe mushobora kubyikorera mugatangiza iryo perereza?
Dushobora kubyibonera ubwacu, ariko akenshi ni abaturage bakunze kutugana batugaragariza ko batishimiye imikirize y'urubanza.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi.
Barangije inzego zose.
Urakoze bwana Musanga batwara. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi ry'Amerika. Antoine wiriwe?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi muri Tanzania.
Ikibazo cyawe?
Urumva uyu munsi numvise ngo uno munsi mukuru ngo ujyanye ngo n'ibintu ngo mba ari byo kurwanya ruswa muri Afurika.
Wabaye ejo?
Ewe, wabaye ejo.
Yego.
Ariko rero nasanze rero ngaha muri Afurika y'iwacu ikintu bita kurwanya ruswa nasanze kigoye, kuko kenshi nubi ikosa nurita ku mareta, uko amareta arafata agahemba abakozi inica nikize, bigatuma abantu baba bari muri iyo mirimo rero aribo ba mbere batangura kwaka ruswa gusumba mbere n'abatanga ruswa. Urumva rero tuye mbona nk'ikibazo kinini ahantu kiri ku mareta. Amareta niyo yokemura icyo kibazo.
Urakoze Antoine. Reka bwana Musanga batwara gusubiza.
Ndagira ngo mbwire Antoine ko kurwanya ruswa bishoboka kubera ko hariho amategeko, hariho inzego, ndetse habaho no kwigisha abaturage mu gukumira no kurwanya ruswa, bakabigira ibyabo, bagatangira amakuru ku gihe, hakabaho gukurikiza amategeko, hakabaho nanone kugaruza umutungo waturutse kuri ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo amategeko agiye ariho, hakabaho nanone ubufatanye hagati y'inzego. Na muha nk'urugero nko mu gihugu cyacu mu Rwanda hariho inama ngishwanama yo kurwanya ruswa n'akarengane ikora ku rwego rw'igihugu kugeza mu nzego z'ibanze, ku rwego rw'igihugu kayoborwa na Nyakubahwa Muvunyi Mukuru, aho dusuzuma buri gihembwe ku miterere ya ruswa n'akarengane mu gihugu cyacu, hanyuma tugafata ingamba mu nzego z'ibanze ku karere ikayoborwa n'umuyobozi w'akarere, izo nzego zikaba zikora kugeza ku rwego rw'akagari, noneho izo nzego z'ibanze zigatanga na raporo ku rwego rw'umuvunyi, hanyuma urwego rw'umuvunyi rugasuzuma ko za raporo baduhaye ari zo atari ibinyoma. Ikindi namubwira ni uko abakozi ba leta barebwa n'itegeko ryerekeranye n'imenyekanishamutungo bamenyekanisha umutungo wabo buri mwaka ku rwego rw'umuvunyi kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi mu kwezi kwa mbere bikarangira ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu, hanyuma tukajya kureba imitungo bafite niba ari impamo, niba baratubwiye ukuri. Ibyo byose rero ni ingamba zagiye zishyirwaho, ndetse hariho n'itegeko ryerekeranye n'imyitwarire y'abayobozi ibyo byose rero bikaba bikubiye mu ngamba ndetse n'ubushake bwa politiki mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu. Kurwanya ruswa rero birashoboka, icyangombwa nuko abaturage babigiramo uruhare n'inzego nazo zikabigiramo uruhare, kubera ko inzego ntabwo ubwazo zishobora gutsinda uru rugamba zonyine. Ni ngombwa ko habaho ubufatanye hagati y'abaturage n'inzego zishinzwe gukumira no kurwanya ruswa muri buri gihugu.
Ariko nanone ikibazo cye hari ukuntu gishobora kuba gifite ishingiro igihe uhemba abakozi bawe intica ntikize bagira iryo rari.
Kujya mu cyaha cya ruswa cyangwa se kutakijyamo, ubushakashatsi bwatugaragarije ko ntaho bihuriye n'umushahara umuntu aba ahembwa. Kuko ese nk'iyo ufashe umuntu w'umuyobozi ku rwego rw'akarere wenda wakurikiranyweho icyaha cya ruswa cyangwa se kwigwizaho umutungo, ntaba ari mu bantu bahembwa amafaranga menshi ugereranyije n'undi muntu usanzwe. Kwishora muri ruswa ni umutimanama w'umuntu, nta sano bigirana n'amafaranga umuntu aba ahembwa, cyane ko umuntu aba yagiye mu kazi yaragasabye azi neza umushahara azahembwa. Ibyo biva no kuri kamere ya muntu, ku myitwarire ye, ku ndangagaciro afite, kugira ngo yishore muri ruswa cyangwa se yishore muri ruswa.
Bwana Musanga, batware wenda mu Rwanda bishobora kuba bikora, ariko akenshi na kenshi mu bihugu bitandukanye usanga umuyobozi ahembwa amafaranga make kandi akaba afite ubushobozi bukomeye cyane bwo guhindura ibintu bituma byorohera babandi aha serivisi kumuharuswa cyangwa se kumukoresha.
Yenda mu bindi bihugu byashoboka, ariko ibyo mvuga mbamo ku munsi ndeba ku munsi ni ibyo mu gihugu cyacu mu Rwanda. Ibyo navuga ni ibyo mu gihugu cyacu ndeba, kuko ndi umwe mu bagize inama ngishwanama yo gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane. Turahura buri gihe tukaganira tugafata ingamba, nababwiye amategeko ari kuvugururwa, naho twagiye tubona ko hashobora kuba hari ibyuho bya ruswa kugira ngo tubizibe, turwanye ruswa mu gihugu cyacu.
Ariko turavuga ibijyanye no kwagura amarembo y'igihugu, mu kanya gashize wari uvuze ari amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika. Ibihugu byose ntago biri ku ntera imwe mu bijyanye na ruswa. Ushobora gusanga abantu mu gihugu runaka baje mu gihugu cy'u Rwanda bakibaza ko ibikorerwa iwabo bishobora no gukorerwa mu Rwanda, cyangwa se ugasanga abanyarwanda bagiye gushaka za serivisi mu bihugu bitandukanye, izo serivisi ntibazigereho kuko ibyo bihugu hari uburyo bundi bikoramo.
Nibyo koko, ni kimwe nuko kimwe mu mboganizi igihari ku bihugu 55, hafi 40 gusa nibyo bimaze gusinya ariya amasezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yo gukumira no kurwanya ruswa. Murumva ko aho ngaho hakiri imbogamizi. Ikindi ni uko mu byo ari amasezerano agamije agizwe n'ingingo 28, harimo guteza imbere no kongera imbaraga mu bijyanye n'ubufatanye hagati y'ibihugu mu gukumira, gutahura, guhana no kurandura ruswa muri Afurika. Ni ukuvuga ko rero ibihugu byose ntabwo biri ku kigero kimwe, kimwe n'uko no ku mugabane w'u Burayi bitari ku kigero kimwe. Ni uguhozaho, ni inzira mbese tugomba kunyuramo kugeza igihe tuzagerera ku rwego twifuza. Ikindi ari amasezerano asaba ni ugutuma habaho uburyo buboneye bwo gukorera mu mucyo ndetse no gucunga neza ibya rubanda. Ibyo byose rero ibihugu byose bya Afurika ntabwo biri ku kigero kimwe nk'uko Antoine yabivuze. Ni nayo mpamvu habaho ibihugu bimwe bijya gusura ibindi kugira ngo barebe ibyo abandi babarusha, haba mu rwego rw'amategeko cyangwa se mu rwego rw'imikorere, ibyo twita best practice. Nk'ubu mu Rwanda tujya twakira intumwa ziturutse mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika baza kutureberaho natwe tukagira ibindi bihugu tujya gusura kubi tukareba ibyo bakora yenda twebwe tudakora kugira ngo dushobore kunoza ibijyanye n'ingamba zo gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu.
Urakoze bwana Musanga batware kuri telefoni. Mfite kandi Joseph wiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda, ndi mu ntara y'Amajyepfo.
Ikibazo cyawe?
Mwaze mundamukiriza umutumire.
Urakumva?
Komera Joseph, ndagusuhuje.
Yego. Akabazo nari mfite, urabona ko ruswa irimo amoko menshi. Hari ruswa y'amafaranga, hakabaho na ruswa y'igitsina. Mfatiye ku gitekerezo mwatanze ko abantu bakangurirwa bagakangukira gutunga urutoki utanze ruswa, urabona ko nk'iyo ruswa y'igitsina ikorwa mu ibanga. Ese mubona byoroshye kudekura waba atanze iyo ruswa? Murakoze, akabazo kanjye kara.
Urakoze Joseph. Reka bwana Musanga batwara gusubiza.
Nibyo koko nk'uko Joseph abivuze, ntabwo byoroshye gutahura ruswa ishingiye ku gitsina, ariko hariho ingamba nyinshi tuba twarashyizeho mu gukumira no kurwanya ruswa ishingiye ku gitsina, ndetse n'ibihano by'ufatiwe muri iyo ruswa ishingiye ku gitsina biri hejuru, kuko hanishwa kuva ku gifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5, ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 50,000,000 kugeza kuri miliyoni, bikurikije ibiri mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda nk'uko bikubiye mu ngingo ya 637. Ariko icyo dusaba ni ubufatanye n'abaturage nk'uko nabivuze, bagatangira amakuru ku gihe kugira ngo ruswa uko yaba imeze kose ishobore kurwanywa mu gihugu cyacu.
Urakoze. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Ngabo wiriwe neza? Ngabo uranyumva?
Yego, ndabumva neza.
Uri hehe?
Burundi.
Ikibazo cyawe?
Yego, mbanje kwa mutumire.
Narakumva.
Yego, nashaka
ndakumva.
Nashaka nakindi namubwire yuko yewe ndi Burundi kandi ikibazo cyo gifite cyane.
Ngabo gerageza uduze ijwi ryawe.
Ego.
Nako
ndavuga ni mu Burundi kandi ikibazo n'ukuri kigitirike kiragifite. Ikibazo gihanze igihugu no mu butuma igihugu cyacu kigatera imbere cyane. Rero twebwe ino kumene bimeze, urabona yuko na abafatwa cyane bagirizwa ubunyonyezi baruswa, nuko abantu bato bato tugaragara duto duto, ariko byabigaragara bininya binini bifatwa. Nagirambaje rero umutumire nk'ubunye wewe ageze amabanga y'iyo mu Rwanda, kuko baba bafite uburenganzira nk'ubu dufate kuraba akawunti zose za nyakubahwa perezida w'u Rwanda anga perezida runaka muri Afurika. Izo nzego zizwi kurwanya ruswa ziba zifite uburenganzira bwo kuraba ukungene umushahara w'uwo muperezida umuruso afite, bakajya baraba amakonti bafite hariya na hariya anye, ko twarabonye yuko kenshi na kenshi izi ndongozi zacu zidakubika amafaranga hariya anye kure na kure mu bihugu biteye imbere.
Urakoze cyane Ngabo. Bwana Musanga batware, icyo kibazo cya Ngabo kirenda gusa nk'ibibazo bikunzwe kubazwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho bavuga ko mu bijyanye na ruswa bibasira abantu bato bato, ariko ibifi binini ngo ntibabigire.
Icyo namubwira ni uko mbere icyo yatangiye yavuga ati arabaza niba umukuru w'igihugu akora amenyekanishamutungo arabikora rwose kandi akarikorera no kugihe kagaragaza imitungo ye kimwe n'abandi bayobozi barebwa n'itegeko ry'imenyekanisha mutungo akagaragaza n'inkomoko mbese uko umuntu akora imenyekanisha mutungo agenda agaragaza inkomoko y'umutungo uko yawubonye niba ari inguzanyo byose mbese arabikora barebwa n'itegeko bazi ibibazo bagenda babazwa hanyuma tukajya kureba niba ari byo ku byerekeranye no kuvuga ko abafatwa ari abato gusa cyangwa se abayobozi bafatwe ibyo ntago njyewe nabifata nk'ukuri kubera ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko cyo nje cya mbere icya kabiri ni uko iyo dukora iperereza ntabwo tuvuga tuti hari areka tubihorere cyangwa se ahangaha tuharete ikindi ni uko ufata makeya abonye n'amafaranga menshi nayo ubwayo nayo yayafata ikindi ni uko abayobozi bakuru b'igihugu ntaho bahurira n'imicungire y'amafaranga urenze amafaranga menshi aba mu turere ntabwo ba minisitiri cyangwa se abandi bayobozi bakuru b'igihugu bagera aho bakurira n'imicungire y'amafaranga bitavuze ko badafite inshingano zo kureba uburyo amafaranga akoreshwa ariko dufate nk'urugero muri minisiteri bubazwa mbere na mbere ibijyanye n'umutungo abari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri mu karere bikaba bishinzwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere executive secretary w'akarere ni ukuvuga ko niwe akenshi uba ushinzwe ibijyanye n'amafaranga ariko bose baba bagomba gukorera hamwe agaha raporo abamukuriye muri buri rwego nabo bakagira icyo babivugaho ikindi ni uko haraho abagenzuzi b'imbere muri buri rwego batanga raporo muri minisiteri y'imari n'igenamigambi ku bijyanye n'imikoreshereze y'imari habaho kandi mu gihugu cyacu ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta butanga raporo buri mwaka mu nteko ishinga amategeko
hari ikindi kintu yarakomojeho kijyanye n'abantu bashobora guhisha imitungo yabo mu bihugu byo hanze uziko hari amaperereza menshi yagiye asohoka ndetse hari n'impapuro za Panama zigiye gusohoka zivuga abayobozi batandukanye hirya no hino ku isi bajyana imitungo yabo bakayihisha hanze y'igihugu mufite ubushobozi bwo gukurikirana cyangwa se gukora iperereza ku mitungo y'abantu ishobora kuba yarimuriwe hanze y'u Rwanda
ubwo bushobozi bwose burahari kubera ko hariho ubufatanye twavugaga mu kanya mu bijyanye n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye gukumira no kurwanya ruswa mu ngingo zayo hateganywaho n'ibijyanye n'ubufatanye hagati y'ibihugu hari nanone amasezerano y'umuryango w'abibumbye ateganya ubufatanye hagati y'ibihugu hariho n'inzego rero zishinzwe gufasha ibihugu mu bijyanye n'amaperereza ku mitungo ivanwa mu gihugu ikajyanwa hanze igamijwe guhishwa itarabonetse mu nzira zemewe nakubwira ko nko mu rwego rw'akarere dutuyemo hari umuryango uhuza ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba duhura kenshi tukaganira hariho n'ishami ryihariye ryitwa Arinea rishinzwe ibyo ngibyo bijyanye no kureba aho imitungo yari hari iherereye ndetse hakaba n'ubufatanye n'umuryango mpuzamahanga witwa Interpol kugira ngo ubwo bufatanye bushobore kubaho igihe hari abajya guhisha imitungo hanze ndetse nk'uko wabivuze hari ibigenda bisohoka mu binyamakuru ugasanga bamwe bagiye babona bigijeho imitungo mu buryo bunyuranyije n'amategeko mujya mwumva nk'imanza z'abakurikiranwa wenda bo mu bindi bihugu mu France cyangwa se abahisha imitungo yabo mu gihugu cy'Ubusuwisi ibihugu byabo nibyo biba bishinzwe kubikurikirana twe ture nko mu Rwanda tureba niba hari abanyarwanda bashobora kuba bajyanayo imitungo kuyihisha ibyo bindi nabyo bikarebwa n'ibihugu byabo kuko aya masezerano yose yaba yo ku rwego rwa Afurika cyangwa se ari umuryango w'abibumbye ateganya ubufatanye haba ku rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego rw'isi cyangwa se mpuzamahanga.
Urakoze cyane. Reka dufata undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika. Ndayisaba wiriwe neza. Ndayisaba wiriwe.
Yego niriwe n'amahoro.
Uri hehe?
Yewe ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Yego nashaka mbanze ndabahe niriwe.
Turakumva wiriwe nawe.
Yego niriwe. Yewe rero nagira mbate umutumire.
Ati
mbega igikorire nyene umuntu nyene yogira icyizere yuko kizoteba gihera cyange kizokumaho nyene ko tubona nyene umenga Afurika nyene cyarabaye nyene kamere nyene yuko umenga n'igikorire gusa mu nzego zose.
Urakoze. Ndayisaba. Reka bwana Musanga batwara gusubiza.
Icyo namubwira ni uko ruswa mu Rwanda ntabwo tuyibona mu nzego zose cyangwa se ku rugero rumwe. Inzego zose zifata ingamba mu gukumira no kurwanya ruswa. Ntabwo dushobora kubigira rusange tuvuge ngo inzego zose zirimo ruswa, cyane ko buri mwaka hakorwa ubushakashatsi butandukanye bakatugaragariza cyane ibyiciro by'inzego bikunze kugaragaramo ruswa. Navuga nk'icyegeranyo cyitwa Rwanda Bribery Index Report, aho batugaragariza uko babona ruswa mu nzego, aba ari ibitekerezo abantu bagenda batanga aho bayibona. Hakaba ubundi bushakashatsi bukorwa n'ikigo cy'imiyoborere mu Rwanda RGB, naho bakatugaragariza ku bijyanye n'imiterere ya ruswa mu gihugu cyacu ndetse n'ingamba zigomba gufatwa. Iyo tumaze kubona ubwo bushakashatsi, dutangira ikiganiro nababwiye ko tugifite ikibazo muri serivisi ntituragera ku rwego twifuza. Nababwiye ko mu gihugu cyacu twashyize imbere ibijyanye n'ikoranabuhanga mu gutanga serivisi, ibyo nanone bikaba byashimangiwe na n'undi washimye ibijyanye na serivisi, uburyo bazibona haba ku irembo cyangwa se mu itangwa ry'amasoko ya leta. Ndumva ari Theogene. Ndetse na serivisi zitangwa mu nzego z'ubutabera mu bijyanye no gutanga ibirego cyangwa se gutanga ibirego, ndetse n'uburyo mu kigo gishinzwe ubugenzuzi bw'ibinyabiziga naho izo serivisi ziri ku irembo. Abaturage bakaba batagitonda umurongo kuko ujya ku irembo ukabona ubutumwa bukubwira igihe uzajyanira ikinyabiziga cyawe. Ni uburyo polisi y'igihugu yashyizeho, ndetse haba no kwiyandikisha kugira ngo uzajye gukorera urusha gutwara ikinyabiziga. Izo serivisi zose zashyizwe ku rubuga irembo mu rwego rwo gukumira no kurwanya ruswa cyangwa se kuba abantu batirwa batonze umurongo. Ikindi n'ibijyanye no kwishyura imisoro n'amahoro, ibyo byose bikorwa mu gihugu cyacu mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abashima rero intambwe igihugu cyacu kimaze gutera mu bijyanye no gukumira no kurwanya ruswa, nubwo tutaragera aho twifuza kubera ko ntabwo turi aba mbere muri Afurika mu bihugu birangwamo ruswa nkeya, nta nubwo turi aba mbere ku rwego rw'isi mu bihugu birangwamo ruswa nkeya, ariko niyo ntego twifuza.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika. Ndayiragije wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Nkerereye mu ntara ya Kayanza i Burundi.
Ikibazo cyawe?
Nagira mbanze nshimire aba bantu bashyizeho uwo munsi mukuru ko bawushyizeho hageze, kuko uraje nka Afurika nko mugabane wa mbere uvugwa kurya ibiturire cyane. Havuka rero tugiye ukuntu mbona ikibazo cy'igikristo ikibazo gikomeye cyane kuko nka twebwe turi bato batudukuze tubona ikirere kiribwa ku rwego rwo hejuru dukura twibaza yuko atashe rwisi wonka kuri kizi udatanze igikristo abona rero ko igikire gifise consequence mentale kuko umuntu akuza abona ikirere kiribwa nawe akura kijya cyane agisaba cyangwa agitanga muri serivisi agiye rero nka mubaza uwo mucumire ati ni gute bizera amastatistike y'ibihugu biba byatanze byakoze isohoza ku kuntu bajya igiturire kuko usanga ibigo bavuga ati igiturire cyane n'ibintu kikijya ni gute bizera izo statistike baba bahawe n'ibyo bihugu ko igihugu usanga kibangamira kijya byegeranye biba birasohoka ku gihugu kugira kigaragare neza ni gute bizera izo statistike
urakoze cyane bwana Musanga batware ngo iyo mibare isohoka igaragaza uburyo ruswa yifashe mu bihugu bitandukanye ngo muyizera gute muyihaye gaciro
urebye iyo mibare turayizera kimwe nuko natwe ubwacu twikorera ubushakashatsi hari ukorwa na Transparency International ariko hari n'ubushakashatsi bukorwa ku rwego rw'igihugu n'ikigo cy'imiyoborere RGB gikora ubushakashatsi kuri ruswa na Transparency International yo mu Rwanda nayo ikora ubushakashatsi kuri ruswa ni ukuvuga ko byose turabifata tukabisuzuma ikindi ni uko biba byakozwe n'abantu b'abahanga kandi bakagaragaza icyo twakwita metodoloji cyangwa se inzira bakoresheje kugira ngo bagere kuri iyo mibare tukareba koko niba ari yo ikindi namubwira ni uko ruswa ntago ari umurage cyangwa se umwihariko w'abanyafurika kubera ko nk'uko nabivuze mu kanya iyo urebye nk'igihugu kiza ku isonga mu rwego rw'isi mu cyegeranyo cyatangazwe na Transparency International mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 22/2018 batugaragariza ko igihugu cya New Zealand aricyo kirangwamo ruswa nkeya mu rwego rw'isi n'amanota 89 ni ukuvuga ko nabo ntabwo ari shyashya ntabwo bafite 100% nta nubwo bafite 90% nabo baracyafite indi ntambwe nubwo ari ntoya ugereranyije n'ibihugu bya Afurika wenda dufate nka Botswana iza ku mwanya wa mbere mu rwego rwa Afurika mu bihugu birangwamo ruswa nkeya ifite amanota 61%. Nicyo nasubiza ndayiragije uri mu Kayanza.
Harundi witwa Edward nawe watwandikiye abaza ngo ni bande bakaruswa.
Edward rero namubwira ko abakaruswa akenshi abatanga ruswa n'ababa bakeneye nka serivisi akenshi icyo ubushakashatsi bwatugaragarije cyangwa se abashaka kubona serivisi batemerewe n'amategeko.
Urakoze cyane reka dufate
abatujuje ibyangombwa kugira ngo hakorwe ibinyuranyije n'amategeko.
Reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika. Ndayizeye
wiriwe neza
uri hehe?
Iyo ndi Bujumbura mu Burundi.
Ni ikibazo cyawe
twebwe turabiraba igiturire cyanke ruswa biragwiriye nka mu bihugu byacu bya Afurika. Nagomba kubaza nk'uwo mutumire ko hari ibyo bategekanya ku buryo cyangwa nka bizyo baba bafite nk'izi za 2025 tukaraba yuko tw'igiturire cyoba cyagabanutse muri bino bihugu bya Afurika cyangwa muri ibi bya Afurika y'ubuseruko nko mu Burundi nk'igiturire gihaho merereye ukuntu gitangwa murabona yuko n'abantu bataba bakurikije ibintu by'amategeko akagomba yuko abuze nk'idokima imwe y'imodoka ukacyusanga agombye gutanga ayo mahera kugira amuve mu byara muga nabo bariya nabo acayemera akayakira kubera turi mu bukene. None bategekanye iki ku buryo ibyo bategekanye iki ku buryo ibi bihugu kubikura mu ntu kubikura muri iki giturire kugira kuko ari giturire turamaze kubonera ko igihugu kitava giteye imbere turamaze kubibona kuko utagira ayo mahera ya serivisi ntayironka ariko uyafite acaronka iyo serivisi kandi nabajya abantu bakigishwa batanga ama serivisi ku bantu nicyo nagomba kuvuga murakoze
urakoze cyane ndayizeye bwana musanga batware ndayizeye ahanini ni nkaho abaza ngo ese hari igihe mwihaye cyangwa se hari intego mwihaye ko ruswa izaba yaranduwe burundu
twavuga ngo twihaye intego yo kuba yaranduwe burundu kuko no mu rwego rw'isi nk'uko nabivuze igihugu kiza ku isonga gifite amanota 89 icyangombwa ni uko igenda irwanywa ikindi yavuze ati duteganya iki icyo duteganya ni ugukomeza kwigisha abaturage cyane cyane tukibanda mu nzego ikunze kugaragaramo hakabaho ikurikizwa ry'amategeko ndetse no kunyaga umutungo waturutse mu giturire ikindi ni uko ibihugu bigomba kugira ubufatanye nk'uko ariya amasezerano y'umuryango wa Afurika yo gukumira no kurwanya ruswa bigaragaza ndetse n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye abantu bagahuza imbaraga bakungurana ubumenyi bamwe bakareba icyo barusha abandi mu byerekeranye no gukumira gutahura guhana no kurandura ruswa ndetse hakabaho n'ibyo twita ingendo shuri ukajya kureba icyo abandi bashobora kuba bakurusha haba mu gukumira gutahura guhana ruswa ndetse no kuyirandura cyangwa se mu kugaruza umutungo wakomotse kuri ruswa ibyo byose rero bishobora gufasha mu kurandura ruswa cyangwa se mu kuyigabanya cyane mu bihugu bya Afurika ikindi navuga ni uko ibihugu bya Afurika bigomba uburyo bishyiraho uburyo buboneye mu gukorera mu mucyo no gucunga ibya rubanda bakigira ko babona bafite icyo babarusha mu bijyanye n'imicungire y'umutungo wa rubanda
urakoze cyane bwana Clement Musanga batware mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ahanini kibanze kubijyanye n'umunsi nyafurika wahariwe kurwanya ruswa mu gusoza ese uyu munsi n'umunsi uzahoraho niki mwifuza ko uyu munsi wamara mu bijyanye na gahunda mufite zo kurwanya ruswa unasoza
uyu munsi n'umunsi uzaba uri umunsi ngaruka mwaka uzajya wizihizwa buri mwaka ku itariki ya 11 Nyakanga buri mwaka nk'uko byifujwe ku rwego rwa Afurika buri mwaka hazajya hashyirwaho insanganyamatsiko nk'uko muri uyu mwaka insanganyamatsiko yatoranyijwe igira iti gutsinda urugamba rwo kurwanya ruswa inzira yo kugera ku mpinduramatwara y'amajyambere arambye ni intangiriro ku rwego rwa Afurika ikindi ni uko ibihugu bisabwa bitarashyira umukono kuri ariya masezerano nyafurika yo gukumira no kurwanya ruswa byagombye kwihutira kuyashyiraho umukono kugira ngo bwa bufatanye bushoboke mu gukumira no kurwanya ruswa ku mugabane wacu
Clement Musanga batware ni umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa mu Rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahera dijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomereye ibihugu bitandukanye bigize umugabane wa Afurika
nanye ndagushimiye Edi Rwema ndetse ndashimira n'abatanze ibibazo n'ibitekerezo muri iki kiganiro
urakoze cyane nshimire namwe bakunzi bacu nshimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi ni Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika Turashimiye Edigwema kuhiga niro muri sanga ejeje kudoshikiri.